Ekitibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikubenga.
Hey,
Duse.
Hey, Sekwe. Sekwe.
I find no.
Talaba nawe
simye nyo
simye nyo
simye nyo.